sawirkii 19 iyo 2 yaa goob aad yahan wiinaadi, familkiisna aad yahan badadi. Familkiis oo dhanna walaali jeeyey dalkii Masar la araaw, uyuna aad yaan faraxsanaayeen in Yuusuf mar dambe aragaan, aabihiisna aad yaan faraxsanaay in wiilkiis aan barakadeeyey. Wiilkiis wiilishii aan dhalay oo Yacquub abkow aan ahayna barakadeeyey, maayna ka weeli inay hogaamiye aan noqdaan dadka reer Bani Israa'iil. Masar aad yaan korti, Yuusuf walaalowgiisna aad yaan absadeen, weli dambi iyuu faleen inay ka jaasiyo, laakiin Yuusuf aad yaan ka naxariistay, wayna aray isin aan absatoy, weli isin shar inka samayseen maba xasuusadaaw, laakiin ani walaalowgiiya atiino isin naxariisadaay saacadun la ruugu, wayna noqdeen lan widaay ahaan. Yuusufna magiciis walaala kisheenay oona tusaale ahaan linka dhigay magaca sayidkii Ciise Masiix. Ciise Masiix yaa daraadayn anu aan dhimadi, inay walfaylan aan samaynana nala ka fadaay. Ciise Masiix yaa dembiyadayn unan afiyaay, dembi walba oo aan samaynana Masiix usin aaminno mana igaabaaw, laakiin na afiyee.